Pindi.
Nazo kiasi hata ngombe zimekuja jiji zitafute nyasi hata DMK street na mini anatafuta ganji ukuocha kwa kijiji wanajua nafanya kazi beonga irudi chini tafadhali Mr. Kibaki saizo nina mawazo ya senti vile nita drive Bentley kuna potholes kwa baro kanta fika safely shida ni nazo kanta cha ulevi saizo kejani oshagona watchtel na battery arambia waja kama wanjo maplea waja lipo senti mtu yangu wa shiki kwa daro wamejani ni wengi niko jobless daily na Eduardo Masa 25 bob daily kajo wana come msako daily karao wameja gunshots daily ame join sky kwa star saini prayers daily like
hey hey yo life naipenda but life haini pendi hey hey yo but I'm in a live life but I'm in a love life.
Tunazo kiasi ratio 1 to 8 tunangania manzi nina best faker na ngoja nife achukue mali na best yangu IDP alipewa ngiri 10 ati ya settle down kwanza tafute keja mao abai mattress sababu hezi lala down carry 7 minus 4 alipai food ishaisha do saizo MP tax wana epa na sazi lalitaka kura alikambaga kwa keja akanipatia ma prospectors na vitu wataleta mahosi dispensary na baro atajenga sikuizi na kumkola libadili namba ni mteja kuamini ni choice kuamua ni thought na risk inaweza kuwa loss nilishapitia hiyo road nebangwa na AIDS anajua suna na daddy so kikam like ligesha na dainaraba iwezi
hey hey yo life naipenda but life haini pendi hey hey yo but I'm in a live life but I'm still a love life hey yo life naipenda but life haini pendi.
The Nile.
But I'm in a live life, but it's in a love life.
You know where Sneed.
Life night been about life, honey bendy.
I love friends of Bitney, it beat me X.
But I'm in a live life, but it's in a love life.